Uma nezingane ziyi-4 umama vela aphelela umsebenzi ehlala erumini kunombhedo oyi-1 ubura wathi isikhathi sokuyophanda cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini ubaba ushiye umama nezingane ziyi-4 umama vela aphelela umsebenzi ehlala erumini kunombhedo oyi-1 ubura wathi isikhathi sokuyophanda cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini ubaba ushiye umama nezingane ziyi-4 umama vela aphelela umsebenzi ehlala erumini kunombhedo oyi-1 ubura wathi isikhathi sokuyophanda cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini
ngizala ngenkani umama esazithwele ngashonelwa ubaba duduzi akasekho sizophila kanjani umduduzi akasekho sizophila kanjani vuke kusena geze I am 17 hlanganisa izinto khona sizolala zilile mama wami ngiyakubonga for everything ifunga uJesus sizophelela esentini
ubaba ushiye umama nezingane ziyi-4 umama vela aphelela umsebenzi ehlala erumini kunombhedo oyi-1 ubura wathi isikhathi sokuyophanda cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini cela nomzala ahlale ethembini zobaphandela impilo yasesentini